kodwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless I can do this no more Angisakwazi ukupretenda no more Ngoba mangicabanga inhliziyo yami ithi koso lolo Tela mina wetali Ngikukhohlwe kanjani Ngoba izinto esadlula kuzo si priceless Angisakwazi ukupretenda no more Ngoba mangicabanga inhliziyo yami ithi koso lolo Memo, memo, memories Memo, memo, memories Memo, memo, memories Kule mnyaka edlule nginama memo
Emngani ngiyazi imisikhathi zamzuwana Sisakhule makhaya makushone ilanga siyokhanga Yeah abantu bayashintsha phela nami sengakanwa Ano babuze makhaya bengilishaya ikhanda Sasinokuwisa for amabhodlela sikhale Kutingwa 12 ebusuku shaya imoto siyendawe
Siyendawe
Kumbula le ntombi yakhe yayidansa ibhale
Ibhale
Sithi mese icheck udlala ingoma zika Ashanti
Ashanti
Memo, memo, memories Memo, memo, memories Memo, memo Memories
Kule mnyaka edlule Nginama memories inawe